Jesús, le sapieca e un sungirilo mueo. Nanguin en chule, nangu kuluala, nangu kubulilua e un sungirilo mueo. Nanguin en chule, nangu kuluala, nangu kubulilua e un sungirilo mueo. Ala wame shila yandi, ya kwenda muine, mulu butola kwete. Ala wame shila yandi, ala wame shila yandi, ya kwenda muine, mulu buto ukwikala.
Ukwikala kwandi, muno mchalo Jesu. Lesa fe eka, eo sungililo
mweo.
Nangwine nchule, nangu kulwala, nangu kubulilwa, eo sungililo
mweo.
Nangwine nchule, nangu kulwala, nangu kubulilwa, eo sungililo mweo.
Ala
wane shila yandi,
ya
kwenda moine, mulu buto lwakwe.
Ala
wane shila yandi, ala wane shila yandi,
ya
kwenda moine, mulu buto lwakwe.
Ukwikala kwandi, muno mchalo Jesu, lesa fieka, e un sungirilo mweo. Nangwine nchule, nangu kulwala, nangu kubulilwa, e un sungirilo mweo. Nangwine nchule, nangu kulwala, sungirilo mweo. Ala wame shila yandi, ala wame shila yandi, ya kwenda muine, mulu butolo akwete. Ala wame shila yandi, ala wame shila yandi, ya kwenda muine, mulu buto ukwikala.
Ukwikala kwandi, muno mchalo Jesu,
lesa
fe eka, eo sungililo
mweo.
Nangwine nchule, nangu kulwala, nangu kubulilwa, eo sungililo
mweo.
Nangwine nchule, nangu kulwala, nangu kubulilwa, eo sungililo
mweo.
Ala wame shila yandi, ala wame shila yandi, ya kwenda moine, mulu buto lwakwe.
Ala
wame shila yandi, ala wame shila yandi,
ya kwenda moine,
ya kwenda moine, mulu buto lwakwe.